Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah tika tukupita lizabe kukambila anaza ubwino otumiza durud, ubwino onfunila zabu ino tumiku watu Muhammad madaisondini tendele zipite kwa iye. Munga mwantai zose uti itima amba ndi hadith. Hadithi yatu ya lelo, mtu wake ndi shiambisha kuwala kwa mtu patsiku lachi uluzo. Sesa ati nchito kapena machitidu amene anga zampangise mtu kuti azapeze kuwala, azapeze nuru patsiku la kiyama patsiku lachi uluzo. Hadithi yukiamba mwotele Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu. Uyutu zina lake kwa mbili ndi Abdullah. Mwana wa Umar radhiyallahu anhu uyu khalifa wachiwili ujao si kuchoka pa Abu Bakar radhiyallahu anhu pamabwela Umar radhiyallahu anhu ndiye mwana wa Umar radhiyallahu anhu amene ndi Abdullah ndamene atatilongosolele hadithi yathu yalilo iye itwa kulongosola nena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankhula nena kuti kongoletsani mkumano wanu pondiwelengera durud. Kutantawe zaoti kundifunila zabwino chifuwa patsiku la chiweluzo durud kundifunila zabwino ku izakala chobweletsa kuwala kwanu sanye zaoti izakala nuru patsiku la kiyama ndioti kumfunila zabwino mtumishi sallallahu alayhi wasallam wani ndikuti upeza thawabu komanso chechiwili ndikutiso umapeza love umapeza chikondi cha mtumishi sallallahu alayhi wasallam ndipo chachitatu chake ndichoti pa tsiku la kiyama kudzakhala kuwala idzakhala nuru ya munthu wina aliyense amene ankakonda kuwelenga durud ankakonda kumfunira zabwino mtumiki Muhammad madaliso ndi mtendele zipite kwa iye. Tikatele tikambilana kwaso nkhani imene ndiyo chitisa kaso kwa basi ndiyo chitisa chidwi kwa basi ndiye tatiye ntimveseleni mwachidwi mutu wa nkhani yathu uli motele chikondi chenicheni cha masahaba radhiyallahu anhum chomwe ankaonetsa kwa mtumishi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba radhiyallahu anhum ndi anthu amene ankamukonda mtumishi sallallahu alayhi wasallam kwambiri kuposa wina aliyense. Ndipo chikondi chawo pa mtumishi sallallahu alayhi wasallam chimaposa mmene kholo chikondi chimene kholo limaonetsa pa mwana wake. Ifa iwo watu tikati tuwafufuze bwino bwino tikamawelenga mbili zawo zimasonyezera watu kuti adali wokonzeka kuluza family yawo banja lawo kuluza shima chawo kuluza ngakhale moyo wawo umene ndicholinga choti mtumishi sallallahu alayhi wasallam akaleba mtendele akale pabwino ndiye inshallah munkhani imene tikhala kukambirana za chikondi chenicheni chimene anthu amene wadali nacho pa mtumiki sallallahu alayhi wasallam pamene mgwirizano wa Hudaibiya udali mkatikati Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yemwe adali mthu muyama Quraishi mthawi imene itu kuti asadalowe Islamu. Urwa radhiyallahu anhu adali ndi mwayi okuta kuona chikhalidwe cha masahaba radhiyallahu anhu pamtumiki sallallahu alayhi wasallam. Pamene Urwa adabwelela kwa anthu ake makafiri adayankhula kwa iwo nati ndakhala mmakoti amafumu akuluakulu pa dziko lapansi komanso ndakhala mmakoti anduna ngati nthumwi ndakhala ndikukumanapo ndi mfumu yayikulu ya ku Persia ya ku Roma komanso mfumu yayikulu ya ku Abyssinia. Palibe mwa mayiko amenewo kumene anthu ake adakhalapo muizungulira mfumu yawo muyionetsera ulemu kwambiri ngati mmene ndaonera omutsatira Muhammad sallallahu alayhi wasallam amene ndi masahaba akuchitira. Pamene Muhammad sallallahu alayhi wasallam walavula malovu mtumishi sallallahu alayhi wasallam akangoti walavula malovu ake odalitsika Mubarak sakumaloledwa ufika pansi yake pokhapokha akutengedwa ndi munthu wina mmanja mwake napaka mkhupi kwake ndi thupi lake. Chifukwa chani auchita izi kuonetsa chikondi kwa mtumishi sallallahu alayhi wasallam komanso kufuna madaliso a mtumishi sallallahu alayhi wasallam. Pamene Muhammad walamula chinthu munthu aliyense wozungulira iye akumafulumira kuti achite chinthucho iyeyo asanachite wina. Pamene akupanga wudhu masahaba ake masahaba a mtumishi sallallahu alayhi wasallam akumakanganirana kuti atenge madzi amene akugwa kuchokera mziwalo za mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Choncho aliyense pamalopo amafunitsitsa kuti madziwo awapeze pamene iye akuyankhula wina aliyense akumakhala chete kambaka ulemu umene ali nawo palibe aliyense amene akukweza maso ake kumuyang'anitsitsa iye kamba ka ulemu nkhani yokoma kwa basi kwamene angafune kuipeza nkhani ya akayipeza mchitabu chijo chimene chimatchedwa kuti Sahihul Bukhari ndipo page lake ndi 2731.